Class music entertainment. Yo, X-Days, he's been on the beat.
Son, no one do jam me. I'm really can't believe. Who's a circle living? We know for the loot, so give me. Son, no one do jam me. I'm really can't believe. Who's a circle
Bengicabanga ngawizolo ngibuka izithombe zakho athole kuzoba lulu kwamukela lento mara ngidladela ngifuna ukusha amanga manje ngiseko happy mangicabanga ngathi inyembezi zazehlela emehlweni nothing feel the same sithi ungasekho eduze kwami nasebusuku akusalaleki ngarealiza late ukuthi wena ungenza happy manje ngede ndikubuhlungu lento ngidla everyday ngafunda emaphutheni sengahlala iminyango bhiku njengawo lutho kumthola ayinobonga usikhotheni muthi angithanda bengakhola kubuka nisile nabantu ngikushisela maruxola ngiyakhumbula sajola ongabaleki makushota even noma sehlukana wathi uyongithanda kize ngiyofa manje ngikhalele amalofa akusahlaleki ngisofa mothoya nemeseji ngicela ungilalele ngenhliziyo
Kumbulo umuntu ongakufuni bethu uthi uyachaza akafuna ukuzwa ngisho nezathu endulokhu ucabanga insuku ezinto enoba uthume ngiyazi kunjani ukuthanda umuntu yebo nakubhlungu engikusho kuwena uma umthanda ungapheli namandla qhubeka umbelesele ungambukeli ushaya izandla lokho kukhombisa uthando onalo kuyena ngampela noma ngayitshelwa kwesikhashana usazokulalela lapho kwahlala amanzi mthitha sazophinda ahlale and ngiyakutshela mango wakho usazophinda buye uphinde umnike isikhathi nathi ukucabanga jule if engaboni ukuyithola kwakho kushuthi ngeke axole kuyokusiza ukuthi umyeke ungayimosheli isikhathi ukuze nawe inhliziyo iphole ngaphakathi omunye usazokuthanda usazomthola futhi kodwa kumele u-accept usazoba happy futhi
thanda uwantu njani.